Gako unkunda ubibwira nabandi nyamara siko bimeze nukivugana nanjye wibagiwe n'inzira ikugarura imuhira agukwiriye amaso yandaze ngo amamarira ndagukumbura cyane kurusha uko ubikeka mwana wanjye garuka
witinya ngwino nda kwakira.